Semi taxi boy,
J Cash,
CK the Don.
Nay few wunga but to live. Says call you on sending fifth. Baku pita paka undombe fifi. Awe ionkani sili pomo GP. Bantu tawa, 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 tawa. Na wapusa kumoku change. Na wapwana pa inquiries. Metiche ya kangena masalaries. Nishi mwayamba kalefoni panga busy. Tamu aliemu.
Nicho umakubaza muzuba the OJ. Wani pay 13 pay like a fifi. Wai kata panshi. Nangu panfia mano ya mpemfu chimone chidoyo. Ya pela pressure nifu na maafu. Yo faka foku tepa depo landlords afu na pozake. Mabana school fellow market chitenge zesku wafuta. Sorry bakamba tamualiemo. Nangu mshupe tamuaswemo. Dei sangal watu safe ya impile tisa. Dei sangal watu safe ya impile tisa.
Dei fiungunga butulilefi. Says call yon senim fimfi. Baku pita paka undombe fifi. Awe ionkani sili pomu GP. Bantu tawa, 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 tawa. Na wapusa kumoku change. Na wapwana pa inquiries. Metiche ya kangena masalaries. Nishi mwayamba kalefoni panga busy. Tamu aliemu.
Right, so in the team.
Mythic City.